zinonya omutima gwo eyo mungudo sanga yabawere zanga betala naye gwe ne werema munange gwoli woza chi oluddewo kuloko kareiba oluddewo Semuka misana ngabalaba jangweri Yesu Ogano kuloko kalero kumazo kusinga Sembe zalineri nyalia Yesu mkwone Yayogera yekuba mazima nubulamu Owadala obuta kwao Yekuba mazima nubulamu Owadala obuta kwao Ebyange byaterera ebyali byansiba Yesu yabitwala yengana kaba maziga buza bumukizinga namba beka papali eyo Yesu je yansangira kati na umula bulamu bwaterera kale no munju ya Katonda mulimu ebifo binje change nawe jangweli Yesu munange tugende fena
oludeo
sakalao kabe atera wejuse
oludeo
ewa Katonda jetulibera fava lokole
oludeo
jangu tugende